Lekeni misungule, bafyo mwantitila. Lekeni misungule, yeah. Lekeni misungule, yeah. Lekeni misungule, bafyo mwantitila. Oh.
Poka poka monse momo mwava. Lesa wandi mweba mweba aluse. Lesa wandi imwe mweba maka. Ae, ae. Leke ni misumbule. Kana loleshe ukonali. Nalolesha nepo nafika e. Nalolesha nepo ndilelo.
Tonight.